Oya we booty. Booty.
Booty, 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 booty.
It's the kids, baby.
Booty hum, 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 booty hum.
Sura ya baba sila mgongo.
Booty hum,
majita ndo napakia mkongo.
Booty hum,
welu mefinyongo kwa udongo.
Booty hum,
papa angafu ya mbombo.
Booty hum,
booty, 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 booty.
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 Booty hum,
ndoza vipuri ndoza na nyumba.
Hum,
nakinua mgongo nimpe mafao.
Hum,
nakiama kwao nimpe makao.
Hum,
najua likizama ndoa ni yao.
Booty hum, booty hum, booty hum, booty hum.
Dambi kitu gani moto ni moja. Marage ya soya moto ni moja. Wanangu kitani ndoto ni moja. Warembo na mengi usiwe na moja. Mapenzi na wengi ongeza moja.
Aya.
Ama rasta man chuma mboga.
Aya.
Achana na uwa kula maboga.
Uh-huh.
Mwache Paula leteni mama. Sishiki simu ya baby kwa baby mama.
Mama
kwake na amia kwangu na hama.
Hama
natawala kichina kimoja chama.
Chama
swala si swala, swala ni nyama.
Nyama
simba mkubwa kuliko chama.
Hayo maji ya chumvi joni kazana.
Naibuka mdipo zani nimezama. Umu kwenye matope siwezi kwama.
Booty hum, booty hum, booty hum, booty hum, booty hum.
Kujeni watatu chaf moja. They call me mandem taf moja. Masau we sabunije kimoja. Ya watoto waikeshi mzemi na hoja. Niteni malaika aliye cute.
Malaika.
Nyuma ni poshi ni mwite queen.
Queen.
Maua ni rozi kanda ya ziwa. Nicole Jobedi nazidiwa.
Na nyama ni nyingi Tanzania imebarikiwa. Uliza mapopo pesa chafu inafaka miwa. Kushoto kulia ni upande gani utakaliwa. Unauliza Dorime leo hapa mpaka utapaliwa. Kupadi na we mama leo kuparamiwa.
Ndogo kubwa XXL. Loki Loki please don't tell.
Booty hum, booty hum, booty hum, booty hum, booty hum, booty hum, booty 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 hum,
booty 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 booty.
Booty hum,
booty 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 booty.
Booty hum, booty 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 booty.
The mix killer.